Amanya agange Paul Masembe twebaza nyo mukama nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama amachagayo nsaba tuonge ekisira kino jali nokusaba kitafu omwagala mukama Katonda afayinza byonna kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okuwulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okuwulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi twewaayo gye kiri amakya galeero ng'ekiva eri Nnamulondo ey'ekisa era ejjudde okwagala nti emitima gyaffe gibeere ettaka eggimu kwe kinaasigwa okubala ebibala ebingi ebinaasigala n'okweyongera ne beeyongera obungi okuwa n'okuweesa ekitiibwa owulira okusaba kwaffe era n'okuddangamu ayi Mukama kyetuva tetukitwala nga kya bulijjo okutabagana naawe tukwebaza nti otuwa akaseera nga kano okuwulira kuva gy'oli era naffe okugondera nga tutwala ebyo bye tuwulira okuva gy'oli ng'ebikulu ennyo tugaana sitaani enkweze n'emitego gye gezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna era nga tukwebaza olw'omukisa gwo gye tuli mu kyo linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe nina omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli owaffe era obwaffe bwe bwakabona bw'obwakabaka owaffe era owaffe bwe bwakabona bw'obwakabaka era okuvunira muwala wange ataliiwo makya ga leero naye abalala muyinza okuyambwa ours and for us is the royal priesthood tusinziira mu Bebulaniya essuula ey'omusanvu mu ssuula yaffe ey'omusanvu mu nsomesa zaffe mu kitabo kya Bebulaniya twongera amakya ga leero okukkaatirizibwa obusukulumu bwa kabona waffe asinga obukulu Yesu Kristo nga bwe guli omulamwa omukulu ennyo mu kitabo kino ky'ebbaluwa eri Abebulaniya era bwe gwali omulamwa gwaffe ogw'omusanvu mu nsomesa zaffe zino era ku lwange bukyantandika kisomako ku ntandikwa ya wiiki ewedde enkimbadde ennyo mu ndowooza kye nkozesezza ng'omulamwa gwaffe kwe kuba nti ndaba nga mu ssuula eno obwakabona obw'obwakabaka that is a royal priesthood kinziirayo nnyo ne kinzijukiza bbaluwa ya Petero esooka 1 Peter chapter 2 ennyiriro olw'omwenda olugamba nti naye mmwe muli kika kironde bakabona b'obwakabaka eggwanga ettukuvu abantu ba Katonda bennyini mwalondebwa mulyoke mutende ebirungi bya Katonda eyabajja mu kizikiza n'abayingiza mu butangaavu bwe obutenkanika ng'ate kiba kirungi nnyo okuluka essuula gy'etandikira ngamba eno ey'ebbaluwa ya Petero esooka essuula ey'okubiri okuviira ddala ku nnyiriro olusooka n'obikwasaganya n'ebyo bye twakasomako musomesa zaffe zino mu kitabo kya Bebulaniya era nandisabye nga homework leero ebiseera byammwe eby'eggandaalo musome ebbaluwa ya Petero eno esooka essuula ey'okubiri okuva ku nnyiriro olusooka okutuusa ku lw'ekkumi ndudde obba wa quiz era sande ejja nja kuba wa quiz lwakuba mumanyi ezange zibeera nzito okusinziira mu homework gwe mbawadde naye olw'olubu lwa Melukizeddeeki bwe luli olutubuulirwa mu ssuula ey'omukaaga olunyo olwabiri lwe twalaba omulundi oguwedde nti Yesu eyatusookayo eyo gye yayingira ku lwaffe bwe yafuuka kabona asinga obukulu ow'emirembe gyonna ng'olubu lwa Melukizeddeeki bwe luli kindaga ekitufuula naffe okuba bakabona b'obwakabaka nga Petero ekisooka esula y'okubiri olunyolo mwenda we zigamba oba we lugamba. Kubanga ffenna abakkiriza mu Yesu Kristo tuyingizibwa mu ye era naye n'abeera mu ffe. Era nga bwe tulaba leero kino kiba kya lubeerera. Ekinzijirayo amakulu g'ennyiriri ezankumako ennyo mu bye twasomesebwa omulundi oguwedde ng'Oluganda Charles asomesa okuva mu ssuula ey'omukaaga okuva ku nnyolo 17 okutuusa olw'19 musobola okukyukayo kubanga si wala nnyo. Ezigamba nti ne Katonda bw'atyo kyeyava ateekawo ekirayiro ng'ayagala okukakasiza ddala abasika b'ekisuubizo nti talijjulula ekyo kye yasuubiza. Katonda yakikola bw'atyo okutulaga ebintu bibiri ebitajjulukuka nti akuuma ekisuubizo kye awamu n'ekirayiro kye talimba. Noolwekyo ffe abaddukira gy'ali okutulokola tusaana okuba abagumu kubanga talirema kutuwa ebyo bye yasuubiza. Essuubi eryo lye linywereza ddala emmeeme zaffe ng'ennanga bw'enyweza eryato. Essuubi eryo lituyingiza munda w'ejjigi. Mukama yeebazibwe gye muli. Ebyo bituukirizibwa olw'embala ya Kabona waffe asinga obukulu nga bwe tulaba leero. Tusome mu Baebulaniya essuula ey'omusanvu soke tulabe ennyiriri essatu ezisooka. Melukizedeeki yali kabaka w'e Salemi era yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. Ibulayimu bwe yali ng'ava mu lutalo mwe yattira bakabaka, Melukizedeeki n'amusisinkana n'amusabira omukisa. Ne Ibulayimu n'awa Melukizedeeki ekitundu eky'ekkumi ekya byonna bye yanyaga. Okusooka, erinnya Melukizedeeki litegeeza nti kabaka ow'obutuukirivu, ate era litegeeza nti ye kabaka w'e Salemi, ekitegeeza nti ye kabaka w'emirembe. Melukizedeeki taliiko kitaawe oba nnyina, ennaku ze teziriiko ntandikwa wadde enkomerero, era n'obulamu bwe tebukoma. Asigala kabona emirembe gyonna ng'omwana wa Katonda. Mukama yeebazibwe. Bwe twejjukanyizaako katono emabega mu ssuula ey'okutaano, yabagamba nti bingi binandyagadde okubagamba ku Melukizedeeki, naye olw'okubanga mukyalemedde mu looko, okuyiga kwammwe tekutambula bulungi, mwe abandi badde abasomesa ate mukyayagala okusomesebwa ate nga mwagala okusomesebwa ebisookerwako abacha IAEOU, kitukaluubiriza okubannyonnyola ebya Melukizedeeki. Osanga mu ssuula ey'omukaaga yali ababangudde ekimala, naye mweno ey'omusanvu abibajjirayo. Era essuula eno ey'omusanvu nsaba Mukama atuwe obusongovu bw'entegeera, tubeere shapu mu kutegeera ebyo ebitubuulirwa kubanga bituwa okusimbizibwa n'emmizi mu kukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo, mu kukkiriza kwaffe mu bwakabaka bwe tuli obw'obusika obw'emirembe egitaggwaawo obwa Katonda bwe tutambuliramu leero enkya n'emirembe gyonna wadde nga tukyali ku nsi. Bino ebituwulirwa mu nnyiriri zino ezisooka essatu byaliwo mu lubereberye essuula ey'14 okuva ku nnyiriri 17 okutuusa ku lwabiri. Tetujja kuddayo, naye oyinza okuwandiika nga wentera obbagamba okujjanga ne bayiro zammwe ne wemuwandiika ebikulu bye mujja mu makulu g'okusomesebwa kwammwe musobole okuganyulwamu. Nga mu lubereberye essuula 14 olunyiriri 17 okutuusa ku lwabiri kye kyali ekitundu omwasooka okulaba Meru kizeddeki mubya wandikiwa era waddamu okwogerwako weru mu Zaburi 10:10 olunyiriri olwokuna metulabye ebiva mu kirayiro ky'ekisuubizo eri Yesu Kristo kankiddemu ekyo mukyetegereze metulabye ebiva mu kirayiro ky'ekisuubizo eri Yesu Kristo. Omuwandiisi w'ebbaluwa eno ayogedde Zaburi 10:10 olunyiriri olwokuna emirundi mingi ndoza ginaatera okwera omusanvu okukikkaatiriza obukulu bwakyo gye tuli. Kyokka ng'era mu ekyo atulaga Melikizeddeeki wano mu ssula ey'okutaano kuyingiramu y'omusanvu lwaggibwayo nate era taddamu okwogerwako. Tubuuliddwa nti yali kabaka ow'obutuukirivu, King of Righteousness, era ate kabaka we Salemi, ekitegeeza nti yali kabaka w'emirembe. Kiteeberezebwa nti Salemi era yali erinnya lya Yerusalemi ekadde, ekibuga eky'emirembe. Nti era mu kubeera kwe kabaka w'obutuukirivu kyamusanyiza okuba kabaka w'emirembe kubanga emirembe kibala kya butuukirivu. Mukama yebazibwe. Ne Bayibuli etukakasa nti ekibuga we kitabaamu butuukirivu kibbikwa okuzikirizibwa, naye obutuukirivu bukikola ki? Mukama yebazibwe. Nawe kenyini woyingizibwa mu butuukirivu bwa Mukama Katonda lw'otandika okutambulira mu mirembe naye awamu n'abalala, egisibukira ddala munda mu ggwe ne gikwetooloola ne gikukulembera ate ne gikuva n'ennyuma ne gikubeera ne ku njuyi zonna. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. N'olwekyo kikulu nnyo nti oyo gwe tulaba mu kiseera kino atuweebwa singa muntu buntu ekitwetaagisa okuba n'ekifaanani kye oba yali avaawa oba yali asibukawa, naye okuba nti alina ekifaanani ekitujjira eky'omulokozi w'obulamu bwaffe kubanga atuleetera obutuukirivu n'atukakasiza ddala emirembe. Kama yebazibwe. Sijja genda nnyo mu nfaananyiriza za Melikizeddeeki ne Yesu Kristo, naye tubuulirwa nti mu lunyoro okuna okutuusa olw'ekkumi tuli mu Baebulaniya essula ey'omusanvu nti kale mulabe Melikizeddeeki oyo nga bwe yali omukulu, Ibulayimu jajjaffe yamuwa ekimu eky'ekkumi ekya byonna byanyaga, n'abo abazzukulu ba Leevi abaweebwa obwakabona balagirwa okusoloozanga ekimu eky'ekkumi ng'etteeka bwe ligamba, newankubadde nga baava mu ntumbwe za Ibulayimu, kwe kugamba nti nabo baganda baabwe. Naye oyo atabalibwa mu kika kyabwe yafuna ekimu eky'ekkumi okuva eri Ibulayimu. Melikizeddeeki n'asabira omukisa oyo eyalina ebyasuubizibwa. Tewali kubuusabuusa, omukulu yasabira omuto omukisa. Mu ngeri yemu, ekimu eky'ekkumi kiweebwa eri abantu abafa, naye mu ngeri endala kiweebwa eri oyo akakasibwa nga mulamu. N'olwekyo katugambe nti okuyita mu Ibulayimu ne Leevi aweebwa ekimu eky'ekkumi, naye yawaayo ekimu eky'ekkumi yali akyali mu ntumbwe za jjajjaawe Melikizeddeeki bwe yamusisinkana. Ansubire ekifaananyi mukifunye bulungi nti Ibulayimu yasisinkana Melikizeddeeki mu lubereberye essula 14 n'amuwa ekimu eky'ekkumi ku munyago, yali amuwa omukisa. choka era wenarin somesa mu luberebere cyanzigira nti yari ajja eri Katonda we ari amwaddo obulokozi mukuwangula bakabaka abana chokanga ye yali wanjuye n'abasajja be bisatu 18 najja eri mukama amusisinkane mwoyo we yasisinkana Melikizedeki mu kiseera ekyo era tubuulirwa nti Melikizedeki yasisinkana Ibrahimu ne vinyo n'omugaati ate ffe abamanyi mu kukkiriza nti vinyo n'omugaati byankizo nnyo mu bwakabaka bwe tusikiririzaamu era bwe tusinza mukama weewaawo n'olwekyo ne baba n'entabagano ey'obwakatonda mu nsisinkano eyo kyokka era tukakasiddwa nti olw'okuba nti Ibulayimu eyalina ebisuubizo yakakana wansi wa Melikizedeki n'amusabira n'olwekyo Melikizedeki yali waggulwani wa Ibulayimu era Ibulayimu yakitegeererawo neyeegonza atwale omukisa gwe weewaawo kubanga yafuna okubikulirwa okwo okw'okutwala omukisa ogwali gumugwanidde wadde yalina ki ebisuubizo mukama yebaziwe kinzigira mu kaseera kano kikulu nnyo gye tuli obutatwala butwazi ffe kuba abaana b'ebisuubizo ne twenyumiriza mu ekyo kyokka tulina okumanya nti ebisuubizo byaffe mukama birina okulabwako mu bulamu bwaffe nga tubitwala mu kukkiriza tulina okukola ebikolwa eby'okukkiriza ebisumulula ebisuubizo byaffe kubanga ebisuubizo byaffe bye bituleetera omukisa mukama yeebazibwe bwe kiba ekisuubizo gy'oli nga kyeke kuweerwa n'otagikashinga kyeke tekugasa si bwe guli kaba kapapula bupapula naye otwala okukkirizako nti wadde tomanyi ssente ziri ku akawunti eyo eya kyeke kuweereddwa ogenda kugitwalayo osanga bajja kugamba nti ssente zo ziizino mukashi tebajja kugamba nti owaayi kyeke ogigyewa si bwe guli bwe kiri n'ekigambo kya mukama nti ebisuubizo bye tutwala okuva gy'ali tubitwala ng'ebyo bye tulina okussaako okukkiriza kwaffe okw'ebikola tusobole okuganyulwamu kama yeebazibwe jjajjaffe ow'okukkiriza atulaze ekifaananyi ekirungi ekyo kye nsaba twetegereze amakya ga leero mu lunyiriri okuva ku lw'11 zigamba nti kale singa okutuukirira kwaliwo lwa bakabona obw'ekireevi kubanga abantu baaweebwa amateeka nga gasinziira ku bo kiki ekyetaaza kabona omulala okuva mu lubu lwa Melikizedeki mu kifo ky'okuva mu lubu lwa Aloni ekibuuzo ekyo tujja kufuna okuddibwamu maasoko naye olunyiriri olw'12 gugamba nti kubanga bwe wabaawo okukyusibwa mu bwakabona era kiba kyetaagisa n'okukyusa mu mateeka oyo ayogerwako ebigambo ebyo wa kika kirala omutavanga muntu eyali aweerezzaako ku kyoto kubanga kimanyiddwa nga mukama waffe yava mu Yuda ekika Musa kyatayogerako bigambo bya bwakabona era kitegeerekeka nga wazzeewo kabona omulala mu kifaananyi kya Melikizedeki saba mungoberere nga mwetegereza atassibwawo ng'amateeka ag'ebiragiro eby'omubiri bwe gali wabula ng'amaanyi bwe gali ag'obulamu obutaggwaawo kubanga Kristo ayogerwako nti oli kabona okutuusa emirembe gyonna ng'olubu lwa Melikizedeki bwe luli luno lwe lunyiriri oluddamu olw'11 nti ekiragiro ekyasooka kijjululwa olw'obunafu n'olw'obutagasa bwakyo kubanga amateeka tegaliiko kigatuukiriza wabula essuubi erisinga obulungi mwe tuyita okusemberera Katonda kama yeebazibwe onyolwabiri nkyera kino tekyakolebwa watali kirayiro wabula abafulibwa bakabona awatali kirairo na ye yafulibwa kabona mu kirairo ngaita mwoyo amwogera konti mukama yalaira era tagena kwejusa olikabona owemirembe jonna kama yebazwe Yesu teyava afuka omuyima wendagaano esinga obulungi samu kama akitukwase bulungi kubanga bwetukufudde mukunyonyola mekuzadde kicheyali nga omuwandisi ono webbaluwa ye eri Abebulania ababuulira ekisobozesa Yesu Kristo okubanga ikabona asinga obukulu gwe bagwanidde kaakano okukkiririzaamu wadde teyava mu kika ky'Abaleevi atuwa obukakafu nti ekyali kigwanyisa enkola y'etteeka okuggibwawo kwe kuba nti yalina obunafu mu yo. Kyetegereze si nti yali mbi wabula yalina obunafu mu yo. Tugenda biraba mu maasoko. Era mu kujja kwa Yesu Kristo okusukkulumya endagaano enkadde okugiyinzisa okuba ennamu tutambulire mu mpya mu ye. Atukakasa nti kituweebwa amaanyi agatagwawo. Sige maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Sige maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Kubanga teri muntu asobola kuba na kukkiriza okujjako ng'Omwoyo akola ki? Amusobozesezza. Luli mu ndagaano enkadde basomesebwanga amateeka ne bagasumanga ne bagakwata bukusu ne babagamba bagasomere n'abaana baabwe misana na kiro bagawandike ku mpagi z'enzigi bagateeka ku byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe naye nga byonna byalina kuba nga biraga era nga biragirira nga bisongereza kubanga byali tebibawa busobozi kulokolebwa. Ne Pawulo omutume akyogera entakera naddala mu bbaluwa ye eri Abagalatiya. Sinali mmanyi ndi mukwasi w'amateeka, mmanyi nti Pawulo yali Mufalisaayo. Naye we nasoma etteeka ne ndyetegereza, nalaba nti linzita busi. Kwe kunoonya obubeezi. Omwoyo Mutukuvu yamusisinkana, n'afuna amazima ago agatufuula ab'eddembe mu Yesu Kristo. Nalaba nga ddala Yesu Kristo bwafuuka omuyima mukirabe mu lunyiro lwa 22 afuuka omuyima w'endagaano esinga obulungi surity kimuleetera okuba nti akakasa obugumu bw'endagaano eyo empya era tukifaananyirize bulungi n'ekyatuleesezezza Melikizedeki kubanga bakabona bonna abaali ab'olulyo lwa Aaroni bafanga ne basikirwa batabani baabo oba abakulu oba abaali baliwo era nabo ne bafa ne basikirwa abalala siwe gwali. Naye Melikizedeki kitubuulirwa nti ye yaliwo nga taliiko ntandikwa era aliwo nga taliiko ki komerero kama yebazibwe. Noolwekyo bwe tutwala oyo ajja mu bwakabona obw'olubuulwe tuba n'essuubi eggumu kama yebazibwe. Tuba banywevu mu ndagaano gye tutambuliramu kubanga kabona atwegayiririra eri Mukama Katonda tagenda kukola kikufa tagenda kuvaawo agenda tumanya okuviira ddala ku ntandikwa z'obutonde bwaffe okutuukira ddala mu kuyitamu emirembe gyonna. Haleluya. Noolwekyo tumwesigise ddala obulamu bwaffe nga tukikakasa bwe tunaatwala ebyawandiikibwa nga ebigambo obugambo ebituweebwa nga mu jjo tetujjaamu maanyi ga Mwoyo Mutukuvu tukyusa kijja tutuleka okuba abo ababa n'obunafu bw'etteeka ate nga tumanye ennukuta ekola ki etta kama yebaziwe kubanga ennukuta yalina bbalaga nti kye kino ky'olina okukola naye tosobola kikola teebereza era bonna kye baba baba nga balina okuwangayo saddaaka buli mwaka oba buli kaseera ne bakabona bennyini nga nabo balina okukola ki okuwaayo saddaaka buli kaseera kubanga ennukuta yali ebakakasizza nti kino ky'olina okutuukiririza naye tosobola naye mu Yesu Kristo tuweebwa amaanyi ago agatubuuliddwa mu linnya lya Melikizeddeeki kabaka w'obutuukirivu nti tutuukirira haleluya tutuukira si ku lwaffe oba si ku bwaffe naye ku lwani olwa Mukama olw'amaanyi ge ago agatutuukiriza olwo ne tubeera n'emirembe nti ne oba ng'osobezza oddayo gy'ali n'ogamba nti nzija gy'oli mu linnya lyo Yesu Kristo omulokozi era Mukama w'obulamu bwange onsaasire onziriremu kuffe teri atasobya misana na kiro kama yebaziwe n'olwekyo kikulu nnyo kitwalanga eky'ensonga bwe weetegereza ennyiriri 23 mu ssuula eno ey'omusanvu okutuusa ku 25 ezigamba nti bangi abaafuulibwa bakabona kubanga abaafanga ne basikirwa naye olw'okubanga Yesu abeera emirembe gyonna alina obwakabona obutakyukakyuka era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolereza haleluya haleluya ero ly'essuubi erinywereza ddala emmeeme zaffe ng'ennanga bwenyweza eryato twayimbanga oluyimba nti Yesu Kristo abeera mu lyato lyo obeera bulungi mulujjukira nga tuli bato naye teebereza titakomye bukomi kubeera mu lyato lyo naye akuwadde okuba nti alina amaanyi g'eryato lyo okuba nga likola ki nywevu linywedde era kyava agamba mu lunyo lw'26 n'27 nga tumaliriza tinoolwekyo kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo ye yatusaanira omutukuvu ataliko musango wadde ebbala eyayawulibwa okuva kwabo abalina ebibi era eyagulumizibwa okusinga eggulu ataliiko kye yeetaaga ekya buli lunaku nga bakabona abakulu abalala okusooka okuwangayo saddaaka olw'ebibi bye ye n'oluvannyuma olw'ebyo eby'abantu abalala ekyo yakikola omulundi gumu bwe yeewaayo yennyini mukama yeebaziwe twebaza nnyo mukama kubanga kitukakasibwa amakya ga leero era nze kimpa amaanyi mu ntambula zange ng'omwana wa Katonda nti ebyo byonna ebinzijira bye mpitamu enali mpiseemu n'ebirinzijira tebisobola kunzija mu kwagala kwa Mukama haleluya olw'ekigambo kye kyatakomye kuwa buwinga ekisuubizo naye ayongeddeko ekirayiro haleluya twebaze Mukama atumaliriza kitaffe omwagalwa tukwebaza ky'oli wa kisa nnyo oli mulungi muyitirivu oli w'amaanyi mayitirivu tukwebaza nti otuwa okubikirwa n'okwolesebwa kubanga otuma ekigambo kyo ne kituukiriza byonna by'oba okitumidde kijja gye tuli emmeeme zaffe zibe nywevu kubanga misana na kiro twonoona gy'oli naye watuwa Yesu era nga bwe tukakasibwa nti buli aliko owoola erinnya lyo Yesu 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 alirokolebwa kyenva nsaba waabaawo mu masekati gaffe atalokokanga atakkiririzanga mu Yesu Kristo ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwabwe w'obulamu bwe okitwale ng'ensonga enkulu eggwanidde okikola amakya ga leero okyusibwe era oyingizibwe mu jjiji omwo mwe twegazaanyira mu kubeerawo kwa Mukama buli kaseera kub kubanga mu nju ya Mukama tuli baana. Mukama tulangira obutuukirivu bwe tuli, emirembe n'essanyu, kubanga bwe bwakabaka mwe tutambulira mwoyo omutukuvu. Otukuze, otukulaakulanye, otuwe ayi Mukama okwagala kwe tutuukiriranga buli kaseera. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Ama abawe nnyo.